many pieces broken away. That's how I found you in a state. Somebody beat you. That's no man I say. I put the lid on the fighting if needed in a bed. All essentials lovers need. We don't really got to fall undercover. Love is you, love is we. We encompass all essentials lovers need.
was young, love, I agree.
Oh, oh.
Meeting you has changed my life.
Yeah, yeah, yeah.
You were the word and fortune to me. The word and fortune to me. Every angel in heaven agrees. Every angel in heaven agrees. You are arms are like paradise.
Oh, paradise.
Every angel in heaven agrees.
Oh, yeah.
Your arms are like paradise to me.
Yeah, yeah, yeah.
Every angel in heaven agrees.
That's why I'm loving you.
Loving you.
No one can love you better.
No, 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 no.
Your love is like fresh breeze in the morning. It's a beautiful sunset in the noontime.
Sending us in the door. Sending us in the door.
Habile, 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 habile habile
hamale
habile hamale 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 habile
hamale
habile
hamale
habile
hamale
habile hamale
habile
hamale habile
hamale
habile
hamale
habile
hamale
habile